As we know, guys, that in South Africa, we are having a lockdown. Okuyisikhathi thina sisibuka ngokuthi isikhathi esimnandi to bond with our families, to bond with our loved ones. Izithandwa zethu, isithandwa sami, mhlambe nawe kade ubuntu wakho nje ebhizi ematasatasa, but manje nasi isikhathi lakhona, noma ngabe kuthiwa niphoqelekile, kodwa sizosithatha sisisebenzise thina ngendlela e-right, but like ihlale nomuntu wami, nomuntu ahlale nomuntu wakhe, and then sishaya ama-fun and sad, and akumnandi kunjalo.
Inkinga ilana-ke, inkinga lana le...
Amuke inkinga ilana-ke,
inkinga ilana-ke, ama-fun and sad, ashiwa. You know, I always say, ukuthi indaba ama-fun and sad, yinhle, yimbi, you know?
Right.
And ngihlale ngikhuluma ngithi, akufuneki ukujola sakushada. Yabona, nithi nijola already senewu-husband and wife. Yabona ama-fight and set, abantu laba basuke sebe-officializing. Remember ukuthi ukuhlala nomuntu isikhathi eside endaweni yenu. Kumele kube ukuthi u-officialize ngenyongo.
Oh.
Because izalukwazi zakho zizobuthi ubani le nsizwa. Izalukwazi zaleli zalizala umbhemi ozwana naye. So lesi salukwazi lesi siyaluzala asisazi. And into mangabe ingazange i-recognize emuva, it creates ama problems. Kuba khona nihambe nihambe libe, that is spiritual clashes within la lihleli khona. Bese bese ngathi khona umuntu wesithathu onishaye ngesichitho or ongene iy'ndaba zenu, understand? Kanti indaba isuke nani?
Imake but like, angithina siyazijolela kumnandi. Ngiyamthanda umuntu wami, uyamthanda umuntu wami, futhi siyazi ukuthi ukuqinisa uthando lethu kufanele sisipende isikhathi esiningi ndawonye. Futhi si-aware ukuthi akho nyongo, ashadile. So ngikuzophatha into yokujola sakushada. Mhlambe leli gama leli lisho ukuthini, liyangithusa mina because already ngiyazibuza ukuthi yini ukujola sakushada.
Angithi already ukuthi uma uqala isoka usulibiza ngendoda. Indoda yami.
What's
fine?
I hope ukuthi uyibambile leyo. I just hope ukuthi it doesn't become a habit. Ugcine usushaya ama-fart and set bese nixabana nedlozi lami
ngilani.
By the way, catch us live on The Balance on our next episode. Peace.
For sure.
The Balance is proudly brought to you by Voma 103.